ajum olebe kachigi nolo wao ezi chineke gosi ha ni buchi onodu nile najum olebe kachigi nolo wao ezi chineke gosi ha ni buchi site na uwanya nguwe rino didaya aha jehova gabu ihe bulirelu site na uwanya nguwe rino didaya aha jehova gabu ihe bulirelu site n'ọgbọ were n'ọgbọ aha gị jehova m ga-abụ ihe buliri elu site n'ebigebi were n'ebigebi aha gị jehova m ga-abụ ihe buliri elu nna m mma mma ee mma mma ee nna m mma mma ee eze ebube mma mma ee esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobi esie m ike mma mma ee oke nkume ke mbebigebi mma mma ee jehova kusu niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọ dị mmadụ n'obi mee mma mma ee esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobi esie m ike mma mma ee oke nkume ke mbebigebi mma mma ee jehova kusu niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọ dị mmadụ n'obi mee mma mma ee jehova bụ onye ukwu ịbụ onye mmeri ịdị gatụrụ ụra ị na-echebe m ka ọma chineke onye bere chukwu na-azụ mba niile mma mma ee ịdị ebube ịdị omimi ikwesịrị ntụkwasị obi ị na-achị eze n'igwe n'ụwa ekene gburugburu gbara ocheze gị gburugburu olu gị dịka ebe eluigwe na-agba ebube ịdị ebube ebube esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobi esie m ike mma mma ee oke nkume ke mbebigebi mma mma ee jehova kusu niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọ dị mma dị n'obi mee mma mma ee esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobi esie m ike mma mma ee oke nkume ke mbebigebi mma mma ee jehova kusu niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọ dị mma dị n'obi mee mma mma ee chukwu ịdị ebube ịdị omimi ikwesịrị ntụkwasị obi ị na-achị eze n'igwe n'ụwa ekene gburugburu gbara ocheze gị gburugburu olu gị dịka ebe eluigwe na-agba ebube ịdị ebube ebube esoro amara ụzọ mma mma ee eche tobi esie m ike mma mma ee oke nkume ke mbebigebi mma mma ee jehova kusu niile ke ndị agha mma mma ee chukwu na azam ekpere mma mma ee ọ dị mma dị n'obi mee mma mma ee onye ukwu gị bụ chukwu na-adịghị agbanwe onye meri n'agha chukwu na-adịghị agbanwe imeworo m ihe m na-arịọ imeworo woromi imnario. Okakame ime woromi imnario. Odi mane mema ime woromi imnario. Eze yanyo ime woromi imnario. Odi mane mema ime woromi imnario. Okakame ime woromi imnario. Odi mane mema ime woromi imnario. Eze yanyo ime woromi imnario. Odi mane mema ime woromi imnario. Nika ukusayon kena dike wesuka no no doya. Isima tule guna inoya. Okenku memu dieluwe. Ndina sukwa sigobi. Nika ukusayon kena dike wesuka no no doya. Ime woro miye mnaro. Ime woro miye natu mebu. Agame buli gelu na mona rekele kimjiriba. Okakame ime woro miye mnario. Odi mane mema ime woro miye mnario. Eze yanyo ime woro miye mnario. Odi mane mema ime woro miye mnario. Okakame ime woro miye mnario. Odi mane mema ime woro miye mnario. Eze yanyo ime woro miye mnario. Odi mane mema ime woro miye mnario. Isima tule gunino ya. Oke kumedelu onye wemo. Narekele kenjiribia. Isima tule gunino ya. Oke kumedelu onye wemo. Ime woro miye mnario. Molilanya gusiri. Ginenye molilanya. Namo narekele kenjiribia. Ibo membike gurudibia kuwa. Chukwa kike narekele kenjiribia. Ime woro miye mnario. Ime woro miye mnario. Bile dike naga aga gibaga mwemeli ikuru geme. Hallelujah. Bile dike naga aga gibaga mwemeli ikuru geme. Hallelujah. Kwali here memo ready gebi ni mege kamba ba woro meli le bi ebi kwali here memo ready gebi bile dikenaga agagi baga mwemeri ikurugeme. Hallelujah. Bile dikenaga agagi baga mwemeri ikurugeme. Hallelujah. Hallelujah. Bile dikenaga aga de baga mwe meri ikulu keme. Hallelujah. Hallelujah, ime wodi kenaga, agagi baga mwe meri, ikulu keme. Hallelujah. Egypt, abugi kewara osimiruhe, imere kanya unodu na Gibeon, nonwa nanda gurugu ke ajalon, abugi kewara osimiruhe, nani gimere mana sinigwa wedanala, imere kanya unodu na Gibeon, nonwa nanda gurugu ke ajalon. Kuzara Joshua idige abamwe ina sopuru ndi na sopuru gichukuo kam sopuru gi kubochindu nile rembe ebigebi chupide bube chuku idie bube idi mambe nile ni hina rembe biyebi ka ebere ginadi tonu Jehovah. Tonu Jehovah, nihina odima, nihina rembe biyebi, ka ebere anadi. Chukwide bube, chukwide bube, idi mambe nile, nihina rembe biyebi, ka ebere ginadi. Onu mama, que boulie chez nous et nous, que boulie bon nous et nous, on nous est big et big. On nous ama, que boulie chez nous et nous, que boulie bon nous et nous, on nous est big et big. Ka eze e boube, we batan, on pour Jehovah, des panadike. On pour Jehovah, dike na di panara. Omeriwo, omeriwo, omeriwo kare chasya. Omeriwo naga, omeriwo naga. Jehovah nisi, omeriwo naga. Imeriwo naga, imeriwo naga. Akane buaga, imeriwo naga. Imeriwo naga, imeriwo naga. Jehovah nisi, imeriwo naga. Imeriwo naga, imeriwo naga. Akane buaga, imeriwo naga. Masiki imela kini kamke di negati chukwa ana masiki imela 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 ana masiki imela 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 ana masiki imela. Chineke nkigwe, chukukere ihe nile dum. Onye ndi mozi na maduleto, chukukera nye dima. Onye dika, chineke nkigwe, chukukere ihe nile dum. Onye ndi mozi na maduleto, chukukera nye dima. Choo. kemuchegi, 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 keme uchegi. 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 Kemuchegi, 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 kemuchegi.